Fresha baby, come. A Fresha be on the beat.
Oh. Fresha be records.
Flambo. Henry Kowatsi.
Yeah. Nifune wanga Uganda nyize.
Uganda.
Emirimu nifune wanga wala yonjae.
Uganda.
Edembe nifune wanga Uganda nyize.
Uganda.
Emirimu nifune wanga wala yonjae.
Uganda.
Situga kumacha ngene kole. Mfune kuchoku ya mbele. O wana wange umanja. Tatane mama valikunze. Nakola nchaeno jendi. Sida bayo chakola. Flambo flambo diman. Henry good diman. Tukole nyumu Uganda. Tufune senti mu Uganda. Ay.
Uganda kusoma, kwa sigala chichimu, emiri moja fuka jakugula. Ate mwana banji baine mpapula, wetu soma tusuvira viru njinyomu future. Na yesi webiba mu Uganda ya katie, ya fuka ya kudaga. Chovola babanji badukire gulaya, chovola babana banji kustriti. Wa mbera na boba fune kuchokulia. Love star watatoka have seen, many people have passed through. Love star watatoka have seen, many people have passed through.
Dembe nifune wanga Uganda nyize.
Uganda.
Emirimu nifune wanga wala yonjae.
Uganda.
Dembe nifune wanga Uganda nyize.
Uganda.
Emirimu nifune wanga wala yonjae.
Uganda.
Timolu sigulu mana ena kukola chi Uganda. Walayo ulusi vita mana ena kukola chuncha wenze Uganda.
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 Edembe.